Yeah. Yeah. Calendar Music Promotion. On the job. Stock tour.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Believing in God that one day kapalansa, but every single day is just another. Nakuona wambo losing a hope kupalaza. I don't blame you. Kala watampo kuluisho wuchushine sale. Fokwa afyo kupwishe. Fitusha kumaboko tautusha no kutusha. One day chikatuliko mutima tautunsha. Aba nobe mukulabu na mashampeni. Fia wubivira chimofe na magawi. Inaeviwe utila fia timwele sama kampeni. Na mano ifya kuchitenda ngeni. Teka nyafe wa shie mawari shila kale. Efo ikapwa fiumu wari shiva kale. Just do your part, we wika sana busy. Ni life if yeah, boy.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Icharo ichichaba na mino. Mwifwe sae mufuma mano. Take it easy. Take it easy.
Kuntundini mupepi na pakwima na apangwa. Ndalaba ilingi fintu na apangwa. Muma kwebwa ya shonongo chinangwa. Pantu fiamba ukulo waipwa sangwa. Bushkubu moipekanye kuti wafyengwa. Muma lamuli langa pushulenye. Pano peso nde fionse filengwa. Ichite mwiko tachufwa ikwa ukuchengwa. Kuchifu kushinari umfuwa polu nshingwa. Winsendanga kanko nishingwa. Ama fibanyelo kutarina ilinga ningwa. Ubu chushi chinshingwa.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Icharo ichichaba na mido. Mwifuesa emu kumamano. Take it easy. Take it easy.
Take it easy.
Protect your peace. Nechikonko fechile paya. Wenge abole mwanani bamuta shakali kuisaya. Kuisaya za Palestine shina ivipa. Tika nyafe uitipa. Leko mweshi ubombe kwa kasuba takachelwa. Na kongo waka peshta wala mwana kalewa. Life ya manone, chimo na kampelwa. Buno shibu achine nikulile safebu pelwa. Yonze tukalewa, wafu afe tulelwa. That's why bad energy these days ni malewa. Madezi ya kutala these days ni mayewa. Ale na mashisha na kubuko munshewa. Sole kankwebe kwa chimo muni inane. Ilife ule mwana yaba kwa tinijane. Usungo muna nkute shibi kwa teka bale. Yonze fide fiaka le file kefe filale.
Take it easy. Take it easy. Take it easy, take it easy. Ichalo ichichaba na mido, mwifuesa emu kumamano. Take it easy, take it easy.
Take it easy.
Take it easy wa mune nani. What was meant to happen, will happen. Just do your part.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Calendar Music Promotion.